Yo, TG.
No tanto cambiwa.
Na hear me.
Happen to cambiwa. Narusha karu kandiwa.
My life.
Nibi fare no cambiwa. Chinoro cambiwa. No chili chana shango no limona. Chikolo no chimona. Bubi no bubona. Bamu wasan kumu muna.
Forgive tongue said we.
Habe bashaba kupira bonani shikukunda. Mawe bakulira bari mlanga orisiya.
Just concentrate.
Venda langa niti fare. Venda langa niti kari.
Get up from off the ground.
Na umu ya uche bas. Wewe niti fare.
Them two illiterate we count them blessing.
Kotia shibata duru bari tuse. Bashaba kotu wangaru puse.
Niwe.
Ndo dando kambiwa.
God bless.
Habendo kambiwa. Narusha karu kambiwa. Niti farinu kambiwa.
Nature attack on the top.
Get to you to one field.
Shakala my vela. Luko kele noto setana.
Forgive tongue said we.
Babo vembe ta rupuse. Batinda vota vano na rupuse. Bashabo kambi wanga rupuse. Uda duba muse. Ngari.
Get up from off the ground.
Them
two illiterate we count them blessing.
See a la ikopela. Damu la dar. Menambo ya dar. Bariti mama. Rita tula rizi purina. Kasha ngola bongwarina.
Top on the top.
Ndo tando kambiwa.
Get up from Africa.
Habendo kambiwa. Chinoro kambiwa. Narusha karu kambiwa. Nabaduru kambiwa. Nibifare no kambiwa. Chinoro kambiwa.
Bashaba venda babo fembeta. Ngohozo chinyara babo fembeta.
Man of one foot and a big life.
Dango chori no chen wanga mini. Ningoni nani koche ni samini. Imi naga penga nune ni do itamini. Imi we viru yanga ni aitava. Nichichi ya tindere tena ditava. Kwati ya shufa muko siri chitava. Nibasha banjiba nero ya rabatava. DJ rute yotambiwa. Venda huna shino kodaiwa. Titami ubona uchipengiwa. Lete yotura sarusha kazwa ambiwa. Mara ndo dando kambiwa.
Wise in a life, choose your friends, choose your girls, choose your wife.
Habendo kambiwa. Shinoro kambiwa. Narusha karo kambiwa. Nidifare no kambiwa. Shinoro kambiwa.
You heard.